Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
E te tī, e te tā, e te iti, e te rahi. Nau mai ki tēnei whakātiranga e kiana, ko Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Āna Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. His Whaka Māori with our host, Kimo Holtham.
Ai rā e hoa mā, he whakātūranga e whakatairanga ana i tō tātou reo Māori, i runga i tēnā, ko tau mai he tokorua, mōhio ki tō tātou reo. Tēnā rā wātū kōrua, Leon, tēnā kua whakamōhio mai, ko wai koe nohea koe wā?
Oh, ko Leon Blake, tēnei e mihi ake nei, he moko puna nā hine pūkohurangi rāua ko te maunga, kā metu he uri heke mai ngā tīpuna i hoa mai, ki Aotearoa nei, marunga i ngā waka o Tainui, o Te Arawa, o Aotea, o Mātātua, o Tākitimu, o Horouta, o Kurahaupo anō hoki. Nō reira nō ngā mātāwaka tēnei.
Ka mutu, he atua o te whakamāori. Tēnā koe hoa. Anaha, ko ai koe hoa?
Ko makatiti te maunga, ko ka taina te moana, ko Te Arawa te waka, ko Ngāti Tarāwhai te iwi, ko au tēnei ko Anaha Hini, e mihi atu nei. Kia ora, Te Arawa waka, Te Arawa tangata.
He tani whao te ao Māori. Kei konei, he tamaiti o te ao Māori. Ko tae mai au ki te ako e hoa mā, ko ia rā te whāinga matua. I runga i tēnā, e kōrero ana mo tēnei mea te whaka Māori. He pātai kei au. If we were to look at top five kai whaka Māori, ko wai kia kōrua. Kei runga i taua list, neha?
Pai tēnā pātai o te haumihi ata tētahi.
Tani whaneha.
Iho pūmanawa i roto i te ao. Rāu ako Henny Jacob. E tino kai whakamaori rāua ki ōku whakaaro. Pei Jones, ko ia tētahi. Tū Moti, me te tuarima. Nā te mea kei konei. Ko anaha tētahi.
Hea te rerekētanga i Wainu, i ēnei kai whakamaori i ētahi atu?
Ko te take o taua tokorua rā, Henny rāua ko te hau, kia au ko tō rāua, ko rāua pūkenga, o rāua tohungatanga, kei roto i tā rāua, tō rāua mohio ki te tiki atu i ngā kupu e māramāna, kā metu ko te ahu o te takoto o ā rāua kōrero e Māori tonu ana, kā metu e mārama tonu ana, nō reira. E hara i te mea, ko etahi o ngā whaka Māori e mahi ana, e etahi. Anō nei kei te kimi rātou i tētahi mea e raruraru ai te tangata, e rangiru ai rā nei te tangata. Nā reira, kia au koe rā, kia au te take ko rāua kei te taumata i rote ngā mahi whaka Māori.
Whaia te hau mo te kīwaha ki au, ka hore he tangata i tū atu. Me te ngāwari o tana whakauru ki roto i ngā tuhinga, e māra mai te tangata, kei runga no atu. Kei runga no atu. Anaha?
He āhua uaua ki te whakawhai, ki te hirōpū, i te noiho nei ne. Engari, i taku reanga, ko Leon rā ko Pānia, ko tō tātou hoa hoki ko Mataia, wiriwiri tērā tangata, i roto i ngā whaka Māoritanga. Ko te haumihi ata ko Timo Tia no hoki, ko e te hi atu, he maha Karina Kelly, he rawe a Karina ki te mahi tāna. Engari, e pirangi neu ki te whakahua i tēnā, engari, ko ia pea taku te tokorima o tira kānoho hei iho pūmanawa i roto i tēnei mō mahi.
Nā, tēnā. He hanga taonga me kawea e te kaiwhaka Māori e tino eke ai wana whaka Māori?
Oh, pende ngā kōrero o mua, me marama ki te kaupapa, me mōhio kihia haere ai, me marama hoki rātou, me mōhio hoki rātou, ki te kaupapa, ki te horopaki, kia marama tonu ai ki te hunga whakarogo, ki te hunga mātakitaki, kia wairani. He nui ngā tikanga o tēnei mea o te whaka Māori. Ki hea whaka Māori hia ai, kia Māori, te whakaaro. Ki hea noho tonu ai, hei whaka Māori tanga ākupu nei i tehi wā me te marama hoki ki ngā reo rereke.
Tētahi mea ko ki tau, āhua he rereke te reanga awa kōrua kai whaka Māori. I kōru mai koe mō mataia no taku reanga tēnā. Heaha te rereketanga i wāinga nui i ngā kaiwhaka Māori hou ki ngā kaiwhaka Māori kua roa e whaka Māori an?
O, ko te rereke o te momo i a te haumā, tai atu ki a Timoti, i pake ke mai rātou te ao, i te ao Māori, ko rātou kaiako, ko rātou mātua tonu, ko rātou pāpara, ko rātou whāia, ko te tai ao tonu. Nā, ka heke mai ki a tātou ki tēnei reanga, ko o tātou kaiako, ko he nui ngā kaiako, kaori i pakeke mai te reo Māori, i te ao Māori. Nō reira, ka rereke te titiro ki te ahua o te reo, ki te ahua tonu o te ao. Koe rā kia au tētahi o ngā rereketanga.
I rongo rātou i tērā momotai ao ni, i puta tūturu ai, e rā momo kōrero i a rātou. Tātou nei, ko whakaako ngia e rātou. Kā rea no pea kia rongo i e rā momo wheakoranga. Engari, koe rā tetehi mea i rongo rātou i e rā e tūturu ake ai te whakaputanga o ngā kōrero i putarā i a rātou.
Nō reira, me pēnei pēr te pātai. Heaha te huarahi hei whai mā ngā kaiwhaka Māori o a popo?
Kia kaha ki te whai ngā tauira i whakātuhia mai rā e te momo i a te haumā. Mehe mea hihi ana koe ki te whai i tēnei ara, me whai i ngā mea kia au nei, me whai i ngā mea e kei te taumata o te mahi. Me whakaaroho ki koe ki te ao o te momo i a te haumā nei, me whai kia uru koe ki roto i tērā ao i a koe e mahi ana i o mahi. Kia kore ai o whaka Māori e noho noiho hei kupu Māori, engari ko te ngako me te wairua o tāu i whakatakoto ai, kei te Pākehā tonu.
Eri he wāua tēnā.
Ai.
He tino, pēpiki mahi.
Tino,
engari, ai. E tāia tonu tianei e tātou tērā te whakatika. Koeira te meanu kia kauarawa tātou e pōhehe. Kuaoma kē te hoiho. Kuaoma kē te hoiho, engari. E tāia tonu tianei e tātou tērā te whakatika. Kia au nei. He pēki mahi, engari.
Ka tāia tātou e hoama. Ko te kaupapa matua o te rangi nei ko ngā peha. Ngā slogans. Nē tēnā kua Leon Anaha. Nea ha tēnei mea te peha?
Ahoi, ano i ahu mai te pepeha, ne? Te tikanga o te kupu pepeha. Kei te mohio tātou ki te tikanga o te pepeha. Kei roto i te kupu ruarua noaiho. Ana kōrero nui. Ne? Pēnei te kupu i te pepeha te arawa māngai nui. Ne? Ahakoa e toru noiho e rā kupu. E whā noiho e rā kupu. Arā te hohunutanga, te whānuitanga o ngā kōrero e pāna ki taua. Pepehara. Nō reira, kua tīkina e te haumā nei pea, te rā kupu, hei whakamaori i te slogan me ngā momo kupu pērā.
Kia titiro aki tātou ehia kēnei. Ko ngā kupu e whakaaruhi ana, ko ngā rerenga kōrero rānei, ko ngā mea karungo ki te pauaka whakaata, ki te reo irirangi, au atu momo katoa. Me pēnei pea te whakatakoto. Ka timata ki te mea tuatahi mā tātou katoa e pānui wa tātou. Whaka Māori, katahi ka wānanga hia. Nē? Nō reira, hei tīmatanga. Ko te mea tuatahi, kia ko te tehunga mea uaua rawa. The Warehouse. Mohiona tātou ki taua peha.
Wai te hia mai, bro?
The Warehouse, where everyone gets a bargain.
Diddle, 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 diddle.
Boom. Ka pai. Nō reira, a kimo, te whakapono ana āhua, āhua maro ke tāku, te warewhare, te tauhoko a te iwi. Ka pai? Leon, Leon, hea tā.
I mua i taku whakatakato i tāku, ko tētahi o ngā āhuatanga o tēnei momomahi o te whaka Māori peha, ko te whāinga ki āhua pērā tonu te poto, ne? Te roa rā, ne, kei te āhua o te peha. Engari, i pēnei aha, te pokapū utu māma, ko te pokapū hoki he wāhi, he hui ai te tangata. Ana, kei reira ngā mea e māma nei te utu.
Paite. Mm. Te pokapū utu māma.
I tino tutuki a koe tērā e hua, ko ngā kū, ko te manawataki e hāngai pūwana ki te wareta nei.
Kāre kori pēnā ho ki tāu, anā kāre kore.
Kāre kore, i hinga pai ahau i tēnei a whakamaoritanga. Kāre au i ū ki ngā kū, ki te manawataki, i mate au ki te whakamaori noa. He wano, e anei ngā hia whakahekenga utu.
Ai.
E anei ngā hia whakahekenga utu.
Nā, ana whakauru a tēnā ki te rangi.
te ware whare, e anei ngā hia whakahekenga utu.
Ara, ko te tuki a koe hoa, rawe. Engari, where everyone gets a bargain. Hey, to make sense ki au e hoa.
Te pokapū utu māma, e anei ngā hia whakahekenga utu, te tauhoko a te iwi, whakapono anau i toa kimo.
Engari, whakamāramahia mai te kupu tauhoko.
Koia, kei reira te taupatupatu, nei, te mea, tauhokohoko, e harai te mea, e hoko nātu me te moni neha, he trade.
He mahi tērā. Tēnei bargain e kororuhia nei, he noun ki ei. Ei, kei tisika tērā?
Ai, kā mutu e ahako ko te kupu e ki ana bargain, ko te tikanga o te bargain, ko te heke, ko te māma o te utu, ne? Ko heke ngā utu, discount.
Okay.
Me ki.
Okay, kimo, from hero to zero. Te āhua nei. Okay. Te mea e whai atu ana, ooh, it does not get any better for kimo. Hoi anō e hoa mai, LJ Hooker. Moi ana tātai. LJ Hooker, you're the best.
Tīmata mai konei, a ka haere pēnā tū ni.
Ai.
Te pai tēnā?
Ke pai ana tēnā.
Okay. Ko ia tēnei ko te tehi o ngā kiwahe kaha whakamahia nei e au, i konei te kāinga nei kai tawhiti, eh? LJ Hooker, kai tawhiti, kai tawhiti. Kai tawhiti kē koe ngari i kua whakarāputohia. Koe rā tō, e tāku, kai tawhiti, you're the best, eh? I mua, pēnei ko te you're the one. LJ Hooker, you're the one.
Ai, tēnā pakoa, he hatawa kupi te Mandela effect, ne? He nui ngā tangatai kororana mo tēnei ngari, tēnā pako panuni noho, e rātai.
Ana, ara, LJ Hooker kei tawhiti.
Ka pai.
Kia ora Leon.
Leon.
Ka ore i tawhiti, i tā anaha, ko te kupu noiho, i kitea he kupu atu anō, e kia au, e pai ake ai te whakaurunga ki te rangi. Ana, ko kei kōkei, ana ko kōkei he kupu anō mo te tawhiti. Matara.
No rei, ka pēha, whakauru ki te waiata.
LJ Hooker, kei ko kei.
Rawe, kā pai, e hoa, kei a koe te wā.
Te tatari koe,
kei a koe te wā.
Kei te mohi o tātou, ngā, he wāhanga o te whakātūranga nei, e kia nako Urban Dictionary, ne ha? A tētahi o ngā rerenga kōrero, kāre e kore, ka ki te mai roto i taua puka puka. You are, ne? Ko tōna whakamāramatanga, man, you're mean, you're the man, you are, my brother. No reira, ko taku whaka Māori. LJ Hooker, ko koe. Kau e titiro pēnā atu anā. Kau e pēnā, hea hokorua whakaaro.
Rōreka, bada, rōreka.
Tēnā koe.
Pai te reo waiata.
E ngari mo te Māori, e o? Ko koe.
Ko koe.
E o ama, pono. Ka whakamahia nuitia e te whānau i nāne.
Ākene, he kiwaha tūturu tēnei.
Ai.
Ne?
I paku whare.
I tō whare. Au, kua kīri hu.
I wanginu
i ao. I tō ao.
Ai. I taku ao. Ai.
LJ Hooker.
Ko koe.
Ka bai, bro.
Tēnā rā wātu koe. Ok. KFC. It's finger licking good. Ka timata ki a koe ki nei wāne, Leon?
Ko tāku. Kā tai te maku e.
Kā tai? He kupu hau tēnā?
Tahi te kupu e.
Kā tai.
Tohu tō kei te a?
Ai. ana ko tana tikanga ko te whakaatui te nui, nui whakaharahara.
Ne. Ah, ne.
Ai. E hara i te mea nui, nui a hanga nei, engari, nui a kaha, a manara nei, koe rā te tikanga te kātai.
No hea te kupu nā wai rā nei?
Tarau mōheo nā wai ake, engari, kua kitea i roto i etahi o ngā tuhinga o mua, te kātai, ki etahi ko te ātai, engari ko te kātai tētahi ka ngā kupu e whakātu ana i te whakamiharotanga ki te nui, whakaharahara, ā mana, ā kaha, nō reina, koe rā tāki whakaharoa ki a pērā noho ki te poto.
Hea hai whakamahi ai te maku e kau e te reka?
Ko te reka e whānui ana ki etahi, te reka, mō te taha ki te kai. Ko te maku e hoki te taiatu kupu e whakātu ana i te, i te pai me te reka o te kai e ai ki te tangata ka mana taua kōrero e tuku. Nō reira, koe rā tāku i whai ai. Ko te maku e.
Tāhua.
Ia tāhu. Tino pai. Kātai te maku e. Mai ki a ngā kupu hau. Kātai. Ok. Ka tahuri mai ki au. KFC. E wara i te wā.
Yeah. Ra pai ki au te rā. Ai. Koe rā pēr te toa. Ai.
Ka pai.
O he tino hōnore. Tēnā koe e te pāpā.
Pai ki
au. Ai. Mohe ana tātou hea te wara ne. Te wā e rongo i te waha i te reka o tētahi mea ka wara te waha nea.
Ka pai, anei tāku KFC, hūnene maumau kore. Nō reira, he kororo tēnei mo tō ngau i te kai, tō mitimiti i te kai, tō aharane i te kai kia kau e noi hoi maumau te tehi pakuaha. He ono?
Koi e te hūnene?
Hūnene, he reka te rai.
Maumau kore.
Ia. Yeah. Te reka o te katoa e kore rawe maumau i a koe.
I te whakaaro hoki au ki te waiata a Praone, tana waiata mihi ngā ringawira, ko tētahi o ngā rārangi e meana i fio ai aku
ngutu.
I fio ai aku ngutu, ahua pērā. Anā e kōrero ti āna te wāhe. Te fio, ne. Anā reiri whakaaro ai. Koe rā pēr hei. Engari kare au i pirangi te whai ai. Kei pōhe hei ia.
Yeah.
He iho pū manawa ia nōku.
Ok, e wara i te waha, kātai te makue, hūnene maumau kore. It's finger licking good. Kāpai, haere tōni, ne? McDonald's, da-dam-dam-dam-dam.
I'm loving it.
Yeah, rafo. He ahua kore take taku, mea ka timata mai ki au, ne? McDonald's, da-da-da-da-da, ka mākona.
Nice.
Yeah, pai ki au.
Yeah.
Pai ki au, ka mākona.
Ka pai. Ka pai. Mohe ona tātou ki te tikanga o te mākona, whakamāra mai hea te mākona. Tēnā pēhi unga ki wahora kāre, mohe ona ki tēnei kupu.
Ko ngata.
Ko ngata. Ko ngata.
Ok. Ka kua rāni. Ngā mea rua rāni.
Kua mākona. Kua
mākona. Mai mara kore.
Ko ia ngā kupu ki tawa waiata.
Ai, kua mākona.
Kua mākona.
Kua mākona.
Ko taka te kapa.
Ko ia, kua ngata.
Kua ngata.
Ko ia tētahi te whakatauki o te kura o te koutu. Mahi e tōna ringa, tino kai, tino mākona. Ko ia noho te take moho nei ki tēnei kupu. Nō reira. Tēnā koe taku kura. Ko ia no, ka tahuri ki a koe Leon.
Ta-dan-tan-tan-tan, ka mutu pēr.
Bye. Kei reira hoki te pīti, ne?
Koe rā te whāinga. Taihoa.
Taihoa, ne?
He wano i au te tiro nei ki tēnei. Ko te tehi mea pai ki au, kāore noiho te kupu aroha i whai wāhi ki roto ki tēnei kōroro nei. E pai tēnā, nā te mea, he rere kē ngā whakamahinga o te aroha, he rere kē anō hoki wanatau mata. He wano, ki a koe te mākona, nā au te kāmutu pēa, i nā te reka noiho ki au, i nā te reka e paingia nei, engari ki te poro a te tehi wāhanga, ākene pēa ka ō ki roto i te waiata. I nā te, nā, i nā te reka, heo eno, i nā te reka.
I nā te reka.
I nā te reka, tot, e paingia nei.
mehe mea he reihi tēnei, whakapono anau, kei muri rāna wako e ho. Kei te pai tēnā
e ho. Kā tai halfway, brother.
Ai, kei wareware te kōrero mo te hea me te honu.
Ai, koia, ai. Tika.
Okay. Subway, eat fresh, anaha.
Okay, mā noi ho tēnei, tēnei whaka Māoritanga āku, he kai ora. Subway, eat fresh, he kai
ora. Subway, he kai ora.
Yeah.
Ka pai noho mehe mea ka waihu atu te he? Subway, kai ora, no.
Ah, kene pia?
Mm-hmm. I roto i ngā huatanga o te peha, ne, yeah. Ka ore e here ana,
yeah.
Ka ore pera aro ana te ita o ngā, o ngā here.
Ai.
Yeah, poetic license I te hiwa, he ono, tēnā koe ho.
Ka pai, Leon?
Ko tāku mo te eat fresh, ko te kia mohou, ko te mohou, ko te houtonu o te kai, ne, ko te kainga mohou tia, engari, āhuaroa roa tērā, ne, kainga mohou tia. Engari, ka pai ina poto ke te
whakamau.
Kia mohou.
Pai. Taku mea, kā reo i te mōhio, mehe mea he kupu Māori tēnei, he kupu kukiairani Māori rānei. Subway, he kai oka. Ko te oka he kupu anō mo te raw, mo te fresh, ko ia tāku e mōhio nei, engari. He pōhe, he pēa tēna. Oka, e mōhio ana kōrua ki te oka.
Karekau.
Kaua I tērā tikanga.
Ia e tika anō mō tāua kupu.
Mō te maripi.
Oka, ai. Mō maripi anō. Whakapono anau. Kei te tika ahau.
Kei ora.
me whakapono.
Me whakapono kā tika.
Kā pai, brada.
Ok. Pizza Hut. Kā reo I te mōhio ki tēnei mea. Pizza Hut, no one out pizzas the hut. Hei wau wa tēnei mea. No one out pizzas the hut. Pizza Hut. Kei parea ki rahaki.
Okay. Waka maramahi amai?
I te whakaro au tētai te pana ia Pizza Hut ki te taha, kei reira I ngā wākatoa. He kimi e hoa ma. E whakapono anau, he tino tawhiti tēnā I te kōrero tuturu neha, no one out pizza's the hut.
Kei hea koe I te reihi tēnei wai hoa.
Kei ko nei tonu, engari ka kite au iaku I aku perfuse e ho, kei reira koe, engari, kei muri tonu, ok, Leon?
Ka ore he parehe, I ko atu I o te kāuta, ana ko te kāuta taku kupu mo te hat I tēnei horopaki.
Pai tēnā.
Ko te parehe pizza, nō reira, ka ore he parehe, I ko atu I o te kāuta, koe rā tāku I
ko I te kupu mo te pizza, parehe?
Parehe.
He flatbread tērā.
Ai, kōrero mo te papatahi o te.
No reire, he kupu hou te piha. Ka rongo au I tēnā hinga kura kāpua Māori.
Te kupu wā māua mokopuna, ai, ko te piha.
I pizza. Ai. I te pizza.
He reire, kē ki au te piha.
Ka āhu mai te piha. Ai, te pizza.
Te āhua nei. Nā te mea ko te piha, ko ngā mea o te ika, ne?
Ai, tika.
Mārau. Kei te kōrero kē koutou mo te āha.
Engari, kua rongonui. Tērā kupu e te piha, hei pizza. Me kaha whaina iau I te parehe, pēnā I ākoe. Hewa no anei tāku, kaore I tū ātu I te kāuta parehe.
Ai.
He awa ori te wā kōrua?
Nei taku kai ako.
Oh, āna, koia te taku.
Nei taku iho pūmanawa.
Āna, ok.
E whakaaro anā hau ki te āhua tonu o te peha nei, no one out pizzas the hut. Anā, he mea āta whakaaro ki au, tērā whakaurunga o te pizza me te hut I te peha, nō reira ki au nei me uru.
Me uru
era kupu te pizza me te hut.
Hi ana rātau I au kupu ki roto I te
peha. Pai ki au tāu e hoa.
Nō reira ko te kāu te parehe, koe re te pizza hut. Ana ki au me whakauru era kupu e rua I roto I tō whakamaoritanga. Kia hāngai tonu ki te peha reo Pākehara.
Māra mana. Ai, pai tēnā. Ooh, tēnei mea. 30 seconds ad. Mohi ana tātou. Spray and walk away. Leon.
Tāuhia ka whakarere ai.
Tāuhia.
Tāuhia. Ana, ko te tāuhi. Ne, tāuhi. Mena kai te mahi koe I te māra. Ka tōia mai tō ngongo wai. Ka tāuhia ngā kai. Putiputi rānei. ki te wai. Ka tāuhia ki te wai.
Wai?
Ori, ahu ori te ki te ringi, ki te riringi?
Ko te riringi, mehe mea ka pēne ki te riringi. Ai, mena ka, ai, ka hurihia te krahe, ana ka riringi mai te wai. Engari ko te tāuhi, tāuhi rānei.
Mm.
Oh, ufi ufi.
Ai, koia, shower.
Ko te, ai, ana koe rā te ahu o te wai.
Maramana.
Mm.
Te ahua hawhi noho tāku i reira. Engari, ko tāku puhia te kānara ka waiho atu.
Puhia te kānara. Hea te tika no tēnā kānara.
Ka hoki ngā mahara ki te kapa o te mātara i orehu. I roto ko i tawa kapa i te waiwai a tātu koutou i tēnā? Ko tāku i te makareo i te mōhio i tētahi kupu mo te tāuhi. Koia, ne? Ko tā rātau mahi roto i te waiwai a te he. koia te take i whakaro ai. Oh, ka pai mo tēnei wa. Mehema tētai au te kimi he kupu, ka whakamahi ai tērā ka tāia.
Ahua, blow and go.
Blow and go, ne. Blow and go.
Yeah, nā te kaumātua nā Tame Crosland tērā kōrero i te tangihanga o Niwa.
Oh,
Niwa. And ka tū ia kā kōrero, ka tahia kā kī. Ia taima ka ki te atu au ia Niwa, iaia, e whakairi kākahu ana, iaia mahi nei ngā mahi kua hapū. Inai kua pūhia te kānara, kua hapū. Koeira te ahunga mai o tērā kōrero ki roto i tā mātau waiata. Pūhia te kānara, tērā wa... Yeah, no reira, nā te kaumātua rā nā tame. Hewa no i...
Tēnā koe, bro.
Hewa no... kei, e ahua tawhiti rānei tēnei...
Tino tawhiti.
Yeah? All right.
Tino tawhiti. Ai, ai, okay, ke kone koe nānei. Ka ki te awihau, kei mua paku nei ahu.
O whakaaro ki tēnei mea nei e hoa, he mōrearea rānei tēnei momo huarahi, mēnā ka āhua tawhiti atu i te whakapākeatanga.
Mo te puhia te kānara, puhia te kānara. Ai, a hau nei ka reo i te rongo i te hāngai, mo te pupuhi i te kānara ki te spray, i tēnei horopaki, ne? Ko te horopaki e kōrerohia nei ko tāte. Ko te tangata e tāuhi uhi a haere ana i ngā tarutaru, ne?
Ai, i taku ki te atu, i taku whakamaori i koneo e noho ana, kimo, i te aha koe. Ko te aha te wā, ko te aha haora o te ata koe mai mai ana i tēnei waiho noa te koe te puhia te kānara. Ok, anaha, ki a koe wā.
Rehu atu ka waiho ai.
Rehu atu?
Rehu atu ka waiho ai. Spray it and then just leave it.
Ko ia te rehu? Koro, hea te tinga o tēnei kupu te rehua?
Yeah, spray.
Ah, ne.
He tū ingoa, he tū mahi hoki te rehu ei. Nō re tāi ana e tāu te ki he kupu tauri te enei, te rehu me te tāuhi, ki o whakaaro he rereke rāne.
Oh. Te rehu, ai, nā te mea kei, whakaaro e ki te rehu o te wai, ne, ai pea. Ka reanua hau kia whakamahi i te kupu rehu, hei tū mahi, engari, mehe mea e ki ana koe. Mena e ki ana koe, koe rā te
ai. Hei te whai au i ahoe, bro.
Ok. Kei kone tētahi, kei mohio mai koutou. Ahakoa kāria shei i te noho ki tēnei tūru, kei muri rā ia e mahi ana i wana mahi. Ka tahi anu ia ka tuhi mai tētahi, he hao whakaaro. Mea tia te wai, waiho kia pai. Pai tēnā, ne?
Ai, ko tahi noi ho taku whakatika, mea tia ki te wai, ne? Mea tia ki te wai. Ko mea tia te wai, do something to the water,
yep.
Ne? Mea tia ki te wai, use the water on something, ne?
Yep.
Nō reira, pai te kia au.
Ka, nō reira, tana tuhinga tuatai, hehe. He hapa o roto. Koe e tāku i ki tēnei.
He rere ke e tātāo e titiro, ko koe kei te kimi ngā mea, kei te he, koe e te kimi ngā mea, kei te pai.
Ok, Nike, just do it. Anaha, ka timeta ki a koe hoa.
E rua ke aku whakamaoritanga. Nike, karawhiwa, just do it. Me te tehia tū taha ona, pea. E harai te tī. E YOLO, eh?
Ai.
Oh, who cares, Yola? Yeah. Just do it.
Mm-hmm.
Kapai, e harai te tī.
Leo?
Māma noi o tāku. Pēnei te māma o te reo Pākehā nei. Mahi atu.
Yeah.
Mahi atu.
Pai, he poto hoki. Kei reira katoa, mahi atu. ko tāku kokea ururuatia.
Kokea ururuatia.
Ahua rere kēnei tā kōrua titiro mai kia hea hae.
Kokea ururuatia. So, nō rere meana koe kia, kia anga whakamua pērā I te, inai, mo te hemotonu atu pērā I te hemotonu atu. Go hard, ahua go hard tērā I. Mm-hmm. He ono?
Ai, koe rā tāku e rungo nei. Ko te koke e korona mo te haere whakamua, ne? Nō rere mena e koke ana koe kai te hikoi whakamua, kai te anga whakamua koe. Anā ko te ururoa, nā noroto mai te whakatau ki mo te mate ururoa, ne? Nō reira kai te kia au kua kaha ake tēnei te just do it noiho. Ne, kua mea ke koe go ahead or go forward with
no reira kua
wa neke atu te just do it
noiho. Aggressive
hoki te ahua. He ono?
He tohe.
Kia pēnei te pānui, tērapa he pai. Nike. Just do it! Me pēnā pēr te pānui. e hai taku whakamaori. Ok, te mea whai muri nei. Uber, kare au te mohi, te mea rere kē tēnei, he mea hoi tēnei ki au. Move the way you want. Ka timata ki a koe Leon?
Ai. Māma noiho anō tāku. Haere mā tāu e pai ai. Ara, mārunga I te waka pai ki a koe. Kei a koe te tikanga o te waka. Hei, kaue I a koe. Mena e hihi ana koe ki te waka waka noiho nei, motu kā noiho nei. Kua tono e koe tērā. Mena e hihi ake ana koe I te traka. Ana kua tono e koe tērā waka.
Pai tēnā he ngāwari hoki. Haere mā tāu e pai ai.
Ka pai?
Ana.
Hoi a tō waka.
Ai.
A tāhua.
Hoi a tō waka.
He Māori anō hoki. Hoi a tō waka. A kimo, Uber. Māua anō koe e nuku. Engari, kei te tākoro tātou I taua kiwaha, māua anō koe e kuhu. Ai, Carl?
Māua anō koe e nuku.
Me penepe, I mua I tākoro whakautu mai. I ngā wā, ka pānui au I aku mea āka noho waha ngū te tokorua nei. Kia moe o mai koutou te pataku ka rongo mai a kima.
Kia hoki au ki tāku I meara. E kimi ana hau I te pai. Nō reire, kei te kimi tonu a hau I te pai o tāu. Ko tētahi o ngā pai, ko tō tiki atu I tētahi kianga e mārama ana ki te nuinga ne te māua no koe kuhu. Pai ki au te māua no koe nuku. Māu anō koe nuku.
I te mohe au, I te mohe he mea kimi, ngari paino hoa ki te tākoro ki tāua kīwaha, ne?
Ko te mea pea, ai whakauri, ko te ai, I māu anō koe nuku ai, ara māu tonu, ka noho ko koe tonu hei pūtake.
Āna.
Ai, mō tō neke, tō nuku rānei ki hea rā.
Ka pai e hoa. Inā e nei he wāhanga hou e hare ake nei ko te wāhanga tuarua o te hōtaka nei. Kia koke a ururoa tia tātou ki te wāhanga o Urban Dictionary, e hoa ma. Ai, ko te wāhanga nei, te wāhanga e titiro ai tātou ki etahi o ngā kōrero hou o te wā, ne? Ko ta tātou I te mura o te ahi, he whaka Māori. Ko te rerenga, ko te kupurā nei, o te rangi nei, ko te cringe. Ko tōna whakamāramatanga, when someone is so embarrassed or awkward, it makes you feel embarrassed. The feeling of physical discomfort without anything physically happening to your body, secondhand embarrassment. Arā ko te tauira, that guy is so cringe. Watching him makes me cringe. Ai, taku tama kua te kautau I nāi nei, ka pēnei ia ia e mātaki ana I ngā romantic movies, ne ha? Ko taku tama tēnā, tina kaha nei tana cringe. Kei awai te kupu tuatahi?
Well, ki au nei ko te huiki.
Huiki?
Huiki, e ki au nei. Ai, cringe. Huiki. Ai, hua awkward.
Awkward.
Awkward, but awkward e.
Ai, pai tēnā, huiki.
Huiki.
One, Leo?
Ko te weti weti pea, engari mohio nau he mata anō tō tērā ki kupu, te weti weti, ne, weti weti. I tētahi, e ai ki etahi ko te weti weti a kiwaha nei ko te tino pairau atu. Ahupene te kino,
right.
Kino ke mērā momo ahuatanga ko te weti weti, engari ko tētahi atu mata ko te weti weti. E weri weri pea, e ahua hui ki ai te tangata, ahua maopo, ka maopo te...
O maopo, pai tēnā.
Mehe mea, mena e mātakitaki ana koe i tētahi mea, kāre tō ngāko e pai ki te rā mea, ka maopo koe ne, ahua kāre pai ki tō ngāko.
Awe, awo, maopo, to shrink back.
Ana, koe rā, ai.
Flinch, quail, cringe.
Oh, ka pai.
Anā.
Oh, perfect tēnā, maopo.
Maopo, ai.
Kau hea tō kupu tūtai.
Ko te maopo.
Ko te maopo. Kāpai. Āhua, āhua maroketā.
O weti weti. Ko weti weti.
Ko tāku ko te kawa.
Ai.
Kawa. Kawana. Ai, kāri te paiki tēnā. Kei te mea mai koe ne āhua tawhiti tēnā. Kā, pai tone.
Pai kia. Kei te rang, kei te kitea te hāngai.
Kāpai. Ko ea katoa ngā wāhanga o te whakātiranga. Nei tēnā nō rā kōrua. Ana, tēnā pēr māua nō i whakakapi ngā ahuatanga o te otakane.
Hewa nō, e hoa mai mihena ki a kōrua i te nui o ngā mahi tiki rā i a tātou i tēnei rā, i tēnei hōtakane, e taku karangauri, Leon, tēnā koe. He nui ngā mea hou i ako ai a hau o tira māua ko kimo i tēnei rā, e korera wa ngā mihi e ngū ki a koe. Nō re tēnā koe, ko te tūmana ko ka kite anō māua o tira mātou katoa i tō kanohi i te tehe anō hōtaka. Ia tātou e ngana nei ki te whakatutuki tonu, ki te whakatairanga tonu i tā tīmoti i ki ai ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, ko ia tēnā, ko koe tēnā ko te whakatinanatanga o tērā whakataua ki a te kaumātuara. Nō re re mihi ana ki a koe hoa, tēnā koe i o mahi, e ora tonu nei tō tātou reo tēnā koe o tira kai te mihi. Kia tukuna te wāhanga whakamutunga ki a koe e hoa, Kimo?
Ai, tēnā nō rā koe ana, hei tika ana ke tuku mihi atu ki a koe anō hoki. Hoi anō, e te maria, e tika ana ke tuku mihi atu anō hoki ki a RNZ National, te māngai pāho i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu. Hoi anō, mehe mea he whaka Māori te kai, hoki hoki mai anō. Mō tēnei wā e te whānau, kā kite ana.
You've been listening to Whaka Māori with Kimo Holtham, Leon Blake and Ana Hahini. Don't forget you can watch Whaka Māori at rnz.co.nz or on YouTube. Subscribe, rate and review this podcast on Apple, Spotify or wherever you get your podcasts.
Ko te reo, te take.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.